isbitaalka magaalada weedida ayaa laga qabtay munaasabad la wareejiyay gaar ahaan ambalaasyo oo lanka adeega doona bulshada magaalada weedida gaar ahaan aad iyo dhalanka munaasabad iyo waliba gubro ku hayay gudoomiyaha maamulka degmada weedida gudoomiy ku xigeenka degmada xubno golaha deegaanka iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka sanadkii hore ee maamulka degmada ku codsaday in bulshada laga helo gaar ahaan ambalaasyo iyadoo la kaalmeeyay hay'ado baahwadaagta leh wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed taasoo gacan ku jeysatay horumarinta adeegyada caafimaadka aad iyo dhalanka ee degmada weedida qorintii waliba goobta ku hadalay madaxa caafimaadka hay'adda ICF degmada weedida xasan abuukar iyo guwarbi ambalaasta lanka adeega doona bulshada magaalada weedida gaar ahaan aad iyo dhalanka iyo kuwareejiyaga doomiyaha degmada iyo wasaaradda caafimaadka ee degmada weedida
geekan ba ilaahay suutageliyay antumaywa ambalaasta wareejina isheeda oo isheeda amblast oo meeraan ka talgalay inta bulshada shaqeeyta oo baslaan bulshada shaqeeyta lan talgalay geeyay faan tuurejina oo ku reejiy doona meeraan isheeda maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka inta ku reejina fadaana may waha isheeda kulli wala shidaalasha iyo dhaatirsha dana eesba meeraan ka antay meeraan isheeda kaayta waan diibi doonta may waha ma dam blast bulshada hareysanay timay waha geek ma ilaayeen soo galay geek inta meeraan isheeda amblasti hargal ku jar oo geegsa oo official in shaqeeyto ilaahay in suurtagali
gaasmaha isbitaalka degmada weedid iyo ama hanagii ambalaasta wasaaradda caafimaadka iyo hay'ada sida markasta iyo gacan ku jeysida ayaga bulshada lanka adeega
ambalaasta waxa badan geekan iyo wareejiyay ambalaasta oo la hoggaaday mashruuca dhamaal caafimaad oo lanka talagal intii ay bulshada degmada weedid iyo in sheegadeen adeegda may mahadbiin lahaa wasaaradda caafimaadka oo noo ku shaqeeyay in badan iyo maamulka degmada weedid iyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiraxmaan Maxamed lafta galay ma hadaas leh may kale in sheegada ka darsaday intii oo wali oo aqabe iyo wali oo in sheeshidaal iyo walaasi dhamaal sidii ee ICF in sheegdiyo wasaaradda shaliyada ee leena may buu in sheegada ku shaqeeyay doonta ICF na may buu in sheegada
ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada weedida Maxamed Macali Yuusuf ayaa mahadnaqay hay'ado deeqdoon hadir siyeen isbitaalka degmada Weedida si lanka adeega bulshada deegaanka
in isbitaalka Mayle Raayus Weedida ka hirgeliyay oo hay'adda ICF Mayle Raayus ay hormuud uga noqoto atana isla hay'addi yeedahayti oo in shaqada degmada Weedid sugan in atana iyado mashruuci dhamaal caafimaad Mayle Raayus iyo isku kaalabaayaan in atana wasaaradda caafimaadka ana deersida Mayle Raayus ambalaas agab shee dhimaastirin wal eedlanka baahnaay oo reweji toonaayeen meelun way baagaytan eeriyada maamada la hawaado in gaar dameer la hagaaday in bajaj la hagaaday in garbo la hagu galay si kasto oo dhibaato oo dadka mahamaro koran hamareen marka way ba ka faraxsanahay tan geeki in Mayle Raayus ambalaas lan hela maamadii xanuunsan ama Mayle Raayus markaasay foolabaas si degdeg ah gargaar degdeg ah laga soo bixi karo taasiyada ee wasaaradda iyo meelar wasaaradda caafimaadka iyo dawladdu ku shaqeeytay dawladda koonfur galbeed oo ku horeeyay madaxweyne Cabdi Axiis meelar raayis deegaanada horumarada lagu jeesdahay oo wax barashada oo caafimaad haata
wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo hay'adda ICF ayaa ambalaasadir sidii isbitaalka degmada Weedida oo baahi aan qabayn bulshada ka dhaqan deegaanada hoos kooyeyanka gobolka Bakoola iyo dareeranka gurmada oo baahan in war lagu qabado